bako. Makod, are you Dr. Dre or what?
Makod, you killing it.
Nasikia kuna kamati, mnapanga mnishushe. Mini mtoto wa Mungu, laba tuni wakumbushe. Babangu atawaibisha tena mchana kwe upe. Ama ntawadhalilisha kali wafanya we upe. Rapa mwenye bei kwenye soko. Rapa namba moko neofiwa na wakubwa na watoto. Rapa namba moko kwenye trending. Najua wapendi, hila wawezi shindana na moto. Kuna chewa memwambia Frank knows na bad behavior. Alafu nina acti kuwa humble. Najua ni ugali wake alikuwa anautengeneza. Mindo akanifanya kama chambu. Mara tunabebana, michongo tunapeana. Nigga, jua tu wa kaskazini tunapendana. Mkipanda mnalogana, mkidrop mnachekana. Ndo mara nye kunifikia mimi badai sana.
Oh, it's my time. It's my time. It's my time, yeah.
I'm on fire, nigga, I'm on fire. I'm on fire, nigga, I'm on fire. I'm on fire, nigga, I'm on fire. I'm on fire, I'm on fire. Na ndoto za kuwa juu zaidi ya mondi. That's why haunikuti kila chocho kama moni. Dele niko chimbo, mikakati iko nyomi. Isiwe kila siku tunishow za manyoni. Mistaki story mob, me I want money. Naishi pisi japo na undugu na Jack Chani. Ukinjaribu na kuaribu, staki utani. Ati na kudai unajichekesha, what's funny? Mini gangsta kwa sura ila niko macho. Kuwa makini usione na koroma niko macho. Ujuwaji mwingi mwana ndo tatizo lako. Unajua kuchana ila mtani atujui nyimbo zako. Thamani yangu kwa mteja zaidi ya kete ya cocaine. Mindo kitu kizito chunga nsiku dondoke. Laba ntakupa ajira kama nivyo mpa kotez. Then urudi kima wenge nsiku jibu upote.
Oh, it's my time. It's my time. It's my time, yeah.
I'm on fire, nigga, I'm on fire. I'm on fire, nigga, I'm on fire. I'm on fire, nigga, I'm on fire. I'm on fire, I'm on fire.
Oh, it's my time. It's my time. It's my time, yeah.
I'm on fire, nigga, I'm on fire. I'm on fire, nigga, I'm on fire. I'm on fire, nigga, I'm on fire. I'm on fire, I'm on fire.